nabangere kasivya najira lazo bukuru obo kutendeka abana mirimu ejenja uro muli obulimi nebye mikono ebinabayamba okimirawo nga abantu mbulamu bumaso nabagere kagamba nti abana tebasanye kulinda kubakolerera wabula nabo bennyini okubaako n'emirimu emitono gibatandikirako okukola okwenyigiramu kibayambe okuyita mu luwummula nga baliko kibagatta bino abyogeredde ku kisaakaate eky'omulundi ogw'19 ekiyindira ku ssomero lya Homis Darren Gayanza nga ono nabagere kalambudde ku basaakaate abali mu kubangulwa mu by'okuwangwa n'emirimu egy'enjawulo.
Abana ava musakate tebabeera bubezaawo nti balinda mmere balaba emmere nti etuuse ku mmeeza ne balya ne bamanyi n'emmere eyo eva eva etya bagirimye batya eva mu lusuku bagirima batya bagijjayo batya era bagikuza batya okuba nti nno mmere ebeera nnungi gardens eza vegetables n'ebintu ebirala bingi ddala. Abaana abajja wano babanga nabo bafuna omukisa okusobola okulaba ebintu ebyo engeri gye bikulamu engeri gye bilabirirwamu. Waliwo n'abayiza okukola sandals okukola obusapatu okukola engatto okukola arts ne crafts ebintu bingi nnyo kwegamba abaana bye bayize era bye bagamba nti atwagala twandyagadde.